this thing again. Shimugantongo, Malaya, we, jina langu la utani lo. Malaya, we, jina langu la utani lo. Malaya, we, jina langu la utani lo. Malaya, we, jina langu la utani. No losi, when you see me kaba move like bossy. This is our dosi, they like to take photo, me I take pose. Yeah, madema nanita kasi tongozi. Nimezi choka simuka kina lozi. Nikona teacher kunde mkombozi. Wanango wakitani chapozi. Shemu, shemu, shemu. Spendi, na sipendi kulala weekendi. Napenda watoto wenye mzigo na mtindi. Na wakati wakulala pisizi zwe chache zwe nyingi. Mana watoto anapenda shilingi. Yani pesa kama huna watakutesa. I